Atu simu district ya mayu gemu gombole nsenja ulo vasanyu fu uluwabe chitongole chitipwa Gate Water Uganda Organization abatongu sisente kateke yu kuwafu nilama za mayonjo agemi dumu umiambi wa RDC mayuge Lazaro Magezi ya sinya abe chitongole chunagama nti awomu chitongo ba kuona maza machafu jibalu denga bako zisubula mbwabwe Magezi agambye nti emirembe egiriwo kwanga lino kakano gye gisobozesa ebitongole ng'ebyo okusembereza bannansi obuweereza.
Nafumaji amasengede amaji agamaze okwidabirizibwa ekitegeeza gaabanga omuli wayirasa omuli jagusa amagombolola agandi agalikutyokutyukibwako obuweereza buno ekitegeeza twebaza apatanaziba n'okwida kwaibwe era galala awuniire ku gavumenti ye mayuge n'agira bula ngamba koba kyandigwanirira apatanaziba ne webaige mu kiseera kino oleke nitutukira musima wabaige tugemere galala kiyambe gavumenti emaze okuboneka nti eraga omulimu gwayo banga emirembe giriwo egisukiriza bapatanazi okuboneka nti baida kitegeeza kulitandika obuweereza obuyaka ng'amaanyi mu mayuge gaibye gavumenti ya NRM okulembera his excellence Yoweri Museveni olw'obulungi obw'emirembe pulezidenti Museveni gye yaleeta mu iwanga lino.
Amyuka senti wa district ya mayuge tasibula nkwanga asibye abatuuze bakolagane bulungi n'ekitongole ekyo kisobole okusika amazzi okuva ku nnyanja Nalubaale okugatuusa mu byalo.
Wota kashiri kututuna miyalo mkolozeri ya busi mkatuwe ni wairasa ngenta ndikuwa kajakusikama jukuwa mwona anda kakalongose kate wovota abu avantu kwewa na gano eranga ama abia gotigabe gasente avalu na agatua sinaba chuwe ile chitegeza ifele fortuna ukutawi nkola ene soloza nga mwofuse nga wapala kuna ikuta daifeda abu lido dina akuma anga ama abia go so nkubiliza abibi tundue vyo ndi vaida wala gane na wovolo unji kuna ama aditu wana gomona.